ne mohomo di zabalu wanje. Yeah, koga mateka mabi banyuze mo. Zangwe no kubaza Nimuhumure
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 Yesari hafi Nituzo njera guta
Gutandukana Aha marira
Marira yose
Warizuri kwisi
Yose warize
oh.
Nivu